Nadire
mapenzi ni moge wapi
wake ndani
ana ni wapi
wake ndani
mahaba ni moge wapi
wake ndani
ana ni wapi
wake ndani
kwenye giza washata I don't lie washika kama ta mama lie nini kikupa kata oh my my nakufa na data na die die girl katika ya ni slow down boy mwagika ya ni go down baby girl tikisa ya ni bend down boy break it down down down
anita katika na ni go down baby boy tulia nita bend down utapika soft on my dry me ni go down boy baby come niki bend down
teleza baby mina teleza teleza mangoni mina teleza teleza teleza
Baby, come and keep it down.
Teleza, baby, me na teleza. Teleza, I'm gonna me na teleza, 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 teleza.